Hatuagizwi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatuombea mikosi, tunalindwa na sagodi peke.
Wanasema rumba rumba kweli ni nae, nafanya makusudi kushindeza chuki zao. Tena wanafiki bado nakula nao, na haini pishi dariziki ya watoi wao. Ex wangu wanatamani niachike, nifubaye niishe nidhaliliki. Adui zangu wanatamani waniziki, nimechoka mbaya na mwisho nifilisi.
Atuwa kishina mabosi, sisi wenye mabosi, wanatobea mikosi, tunalindwa na sagoni peke. Tena wanafosi kutuona tunalosti, wanatobea mikosi, tunalindwa na sagoni peke.
How 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 how, wananisema mimi hawaoni yao. How 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 how, wakiomba mabaya yanarudi kwao. How 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 how, wananisema mimi hawaoni yao. How 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 how, wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Hatuagizwi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatuombea mikosi, tunalindwa na sagoni peke. Tena wanafosi kutuona tunalosti, wanatuombea mikosi, tunalindwa na sagoni peke.
Wanafiki tunaishi nao, wanachuki kadha labda tunaishi kwao. Wanashindwa kurisi nyumba na mali za baba zao, chakushangaza wanarisi tabia za dada zao. Ex wangu wanatamani niachike, nifubaye niishe nidhaliliki. Adui zangu wanatamani waniziki, nimechoka mbaya na mwisho nifilisi.
Hatuwa kishina mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatuombea mikosi, tunalindwa na sagoni peke. Tena wanafosi tunalosti, wanatuombea mikosi, tunalindwa na sagoni peke.
How 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 how, wananisema mimi hawaoni yao. How 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 how, wakiomba mabaya yanarudi kwao. How 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 how, wananisema mimi hawaoni yao. How 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 how, wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Hatuagizwi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatuombea mikosi, tunalindwa na sagoni peke. Tena wanafosi kutuona tunalosti, wanatuombea mikosi, tunalindwa na sagoni peke.
Mipango ya Mungu, mipango ya Mungu, mipango ya Mungu, mipango ya Mungu.